Usifisa inkunzi yomthakathi ngizothakatha ngamagama la. Kudala beshumayela bekhuluma ngeingozi zomgwaqo namhlanje sisocula ingoma sihaya inkondlo baphepha abantu emgwaqweni.
Asiphephe emgwaqweni.
You know records. Spero G.
Sizwile futhi sibonile izinto shintshile. Umboze khaphakile. Sizwile futhi sibonile izinto shintshile. Umboze khaphakile.
Singakintandani ngenxa yesivinini bashayele. Ubambe steering sakho driver eloku falitshele. Ngekulazi mhlali zofika just to write sisesehela. Hope uyezwa kwemlaleli ubaba umchunu ukhulumile. Umacingwane emsakazweni simzwile sibhubhile sibonile. Angazi noma sifundile ethi umngozi buxhaphakile. Sowufaka izinto eziqhamile ngoba kunemndeni ezilile. Kunegazi elichithiwe, kunedumbe eyiculiwe, nayi nengculaza elashiwe. Kunengane ethunjiwe, edlwenguliwe, ikhohlisiwe, isatshisiwe ngenxa yey'mali eshisiwe. Mr Zwane, ubaba Mangethe kaloliwe. Ingane zesikola zizwa namakhebula ntshontshiwe. Idakamizwa neyikhali nazo shushumbisiwe. Mningi imikhuba egiliwe, namabhanga aqekeziwe, amaphoyisa uliwe bathi social fele msebenzini walo. Mina ngedwa nginekhalo sihlulo kulandela imyalo. Savoid ukufunda imbhalo nodriver behlithi isibalo samantu ekumele baphile ukuthi asiphephe sekumdlalo. Ngishaye uvalo ngoba ukufisela elingenakuswela ngosithethelela nawe driver qikelela. Don't drink and drive, siphephe ngolokhu engishilo. Omela ngasekhaya sonke siyayidinga le mpilo futhi
sis, I am getting sick of this. Lento yalezi zingozi ezinyantisikazi zibe zihlasimulisa umzimbi siqala ukunginyanyisa. Usuku nosuku during my road trips I see ithimba likababu MEC uMacingwane uWilisi bebhizi becosha ophisi bezidumbe ezitindilizile zobhuti nosisi. Ayikho into enyantisikazi njengesigadla selulikazi lipitshize itekisi nabantu benkosi ngokungazi besisithi yizingozi zikakhisimuzi kube kuwukudede ngobukamsebenzisi womgwaqo lesingisi i-recklessness. Leli gazi lingasakwazi ukuhlala lingasagobhoze lamadodana nelamadodakazi nabaninimuzi. Kwanele manje kuyoze kube yinini sitakulana nezidumbi zinjinini ngenxa yesivinini. Somebody please stop this because sis